This is an MUT Radio podcast.
The line, we do have the principal of Vela Bahleke High School. Yes, we do have the principal of Vela Bahleke High School, Mr. Mhlongo. Vela Bahleke High School, actually, they achieved their third consecutive 100% pass rate in this year's matric result. Let us welcome the principal of Vela Bahleke High School, Mr. Mhlongo. Mr. Mhlongo, good morning.
Good morning, sir, and good morning to the listeners of Mangosuthu Radio.
Siyabonga kakhulu. Siyazi ukuthi ena nithole 100% not okokuqala, not okwesibili, third 100%, like third consecutive 100% pass rate. Uzoyibuza omunye ukuthi ena before size singene our lonyaka and all the challenges, what is the secret?
Mhlawumbe ngicela ukuqala la kuqala ekutheni asuthula 100% kulo nyaka.
Yes.
Besinabantwana abawu 254 kuphasi abantwana abawu 253. So sithole u 99.6 ngenxa yokuthi khona umntwana oyedwa ongaphumelelanga.
Oh yes, yes.
Kodwa kule minyaka eminye ke lemibili besithole u 100%. So si disappointed ukuthi asuthula 100% okwesithathu kulo nyaka. Ngabe sobe sesithola isithathu kulandelana, kodwa si disappointed sinjalo, asikwazi ukungabe sisabajabulela labantwana abawu 253 abaphasile, ngoba nabo sithi ukhona yedwa ongaphasanga. Siyahalalisela abantwana bethu abaphumelele, basebenze ngokukhulu ukuzikhandla under very difficult circumstances, kuna nama floods, kuna zonke iy'nkinga ezikhona no load shedding, but siyabonga kakhulu ukuthi baphumelele. Into eyisecret yokuphumelela kwethu yilena yokuthi siyazikhandla, nokuthi abantwana bethu ba-disciplined. Siyayiqikelela indaba ye-discipline, ngoba umntwana ongekho disciplined awukwazi ukumfundisa, akakwazi futhi nanokukulalela. So iloko kube izinto eziwumgogodla wesikole sethu nosikompilo lasevela bahleke ukuthi sivuka eli bese sinikeza abantwana ithuba lokuthi batadishe uma ngabe kuphela isikole, ngoba ukuthi abantwana bethu bahlala emakhaya la khona kungekho indawo yokuthi bangatadishela khona, ngoba indaba zama homeworks and projects at home kwi theory yase Europe la khona imizi suke inendawo kuthiwa yi-study. So
yes,
la abantwana bethu abanawo leyo luxury yokuthi babe nendawo kuthiwa ama study room emakhaya. So si provide the environment kodini econducive for them to study, babhala ama homework bese beyatadisha, beyitadishelela ukuthi imphumela yawo ibe ngcono. So konke ke lokho kuyasilekelela, kodwa kakhulu sithanda ukusaluta othisha bethu abasebenza ngokuzikhandla nobunye obukhona nokulalelana okukhona okwenza sithole le mphumela esiyitholile.
Kuya yonke lento, we know ukuthi na we were once hit by COVID-19 and laba abantwana abaphumelele ngicabanga ukuthi bona futhi eyake yabafica COVID-19 kwabanzima ukufunda. How did you navigate now through all the challenges that they began now to actually obtain or achieve such a huge amount of abafundi abaphasile this year?
Msakazwane, iqiniso ukuthi abantwana bafike bebenza u 8 ngo-2019, sema bese benza u-grade 9 ngo-2020 bashaya i-COVID. So kwaba nesikhathi sibona bebeza khona ama-shift kwesinye isikhathi ngezinye iy'nsuku bangabona. Kodwa ithe wabe isiphele i-COVID, sase sine-responsibility thina njengeyikole ukuthi sabe siyovala ama-gaps ngokuthi sibe nama-hours a-extra abantwana abawafundayo. Unfortunately vele singena early, sihamba late ntambama, loko kusilekeleleke ekutheni sikwazi ukuvala leyo gap bese beyaphumelela.
Manje thisha mkhulu, we wanna know ukuthi na ibaphi mhlawumbe abafundi ongaba noma ngesengababizanga bonke, but abafundi sithi ama top performers alonyaka ka matric 2023 nje, just ukuba name nabo. I'm sure ukuthi na bazojabula ukuthi na bakwi MUT Radio principal ukwazile ukuba acknowledge for umsebenzi wabo onzima.
Yes, siyabonga kakhulu ku amahle ntshayintshayi uSiphesihle Mahluza kanjalo no Elihle Madiba. Sibona abantwana bethu abahambe phambili labo, bese kuba no Anathi Ndenisa. There are quite a number of learners abano distinction abaningi kakhulu yeah. But ke mhlambe aba mhlambe laba bayi top 3 engibashilo u amahlenja intshayi uSiphethe Mahluza uElihle Madiba in no particular order so ibona abantwana labo abahambe phambili and siyabasaluta kakhulu siyajabula siyaziqhenya ukuthi babe ingxenye yethu nokuthi uNkulunkulu sinikeze ithuba ukuba sikwazi ukuba shaper on their journey to their destiny.
Once again, principal, siyazi ukuthi na iKZN ireceive uposition 2 kuma national matric result. Yini ichaza ukuthini lento as iKZN nawe futhi ucontributile kulo 86 point something percent othola iKZN?
Uzo understand umsakazi ukuthi kwi South Africa yonke the cohort yeyingane ezibhala uqhamuka KwaZulu Natal. So uma ngabe uKwaZulu Natal usimama kusho ukuthi ama national results nawo azo simama. So siyabonga kakhulu ithuba esilitholile ukusebenza no ungqoshe wethu uMbali Fraser kanjalo no HOD ubaba nazo zonke izinhlaka kuya ku director wethu uMama uBusi Mahlambi kwehlelo njalo kubaba uMngadi CS lesikuya kubaba uMzolo okungena manager zonke lezo yinhlaka lezo sisebenzile ukwenza ukuthi lo msebenzi ube impumelelo so siya kakhulu siyakholwa ukuthi sizogcina uKwaZulu Natal uphumelela uhamba phambili sizokwazi futhi ukuphakamisa i-circuit yasedukumbane kanjalo ne-CMC yasephumelela nomlazi district as a whole district ubalwe njengama-district ahamba phambili at a national level.
Siyabonga kakhulu principal. Maybe your last word to Umetric 2024 was Vela Bahleke. What could be maybe the word of advice ongakwazi ukubanika wona?
Mhlawumbe ngingakuqale lapho bengingacela nje ukudlulisa ukudabuka kubantwana umntwana lo oye ongaphumelelanga. Ngiyazi ukuthi kuzoba isisindo esikhulu empilweni yakhe ukuthi isikole besithola 100% sangabe sisawuthola kanti uyena yedwa ongaphasanga ebe ewumntwana kulazi ngoba ezwela kakhulu umntwana wentombazane mhlawumbe futhi nabantu emphakathini nabantu around bazomgxeka bamublame basho yonke into but we want to say to her uNkulunkulu is on her side uNkulunkulu akamgcine amhlenge angaze enze izinto ezingekho right sis encourage ukuthi akabuke ukuthi nenye angayenza ukuthi aphucule umatric wakhe ngoba ucishe waphasa so siyafisa ukuthi konke kulokho zikhambe kahle aqine kulesi sikhathi adlula kusona ngiyazi ukuthi akulula especially ngoba uzozibona njengomuntu ole owenze kwaba khona i-disappointment noma mhlambe ihlazo ukuthi ube yena ongaphumeleli so yilokho and then iclass lika 2024 sengikhulumile nabo ngabachazela ukuthi asinayo i-choice ngoba siyivela Bahleke kufanele sithole 100%. Ngi-positive ukuthi by this time next year sobe celebrator 100%. It will be a great tenacity. We are going to bounce back as Ivela Bahleke. Sizokwazi siqhubekele phambili. Si-improve nequality ama-results futhi.
As the MUT Radio, as the Mangosuthu University of Technology, sithanda ukunibongela kakhulu. Sinifisela okuhle kodwa for Matric 2024. Siyabonga kakhulu, principal.
Ngiyabonga kakhulu nami ngethuba.
This is an MUT Radio podcast.